Abanye beyikabalayi kuleli zolumba ngiwabulala. Abanye beyikabadlali lomhlaba lona akudlali. Abanye beyikabalayi kuleli zolumba ngiwabulala. Abanye beyikabadlali lomhlaba lona. Impumalelo yasetshenzelwa ngobona kunzima na uwakakezela. Impumalelo yasetshenzelwa ngobona kunzima na uwakakezela. Ubangathi ipupho masuphumelele masubani mvuzo mihle. Ubangathi ipupho masuphumelele nabangekukhona. Ubangathi ipupho masuphumelele masubani mvuzo mihle. Ubangathi ipupho masuphumelele. Ubangathi ipupho masuphumelele masubani mvuzo mihle.